This song is dedicated to all my land this world.
Skills on the beach.
Medivotion.
I see my mama there, see me cry. Tell me you better stop, kuna wazuri kushinda zai. Wote wakutaki si bahati wanadai. Hawataki chovya buyu lenye chai. Ana nyosha mkono anashika begani. Jitume sana, jidunge kazi madawa ya fai. Mapenzi hayafai pia kuna kazi kitandani. So daily utashinda dry. She said it. Hey, sana sija future night night. Sima saiwe jono usudu shuka. Tafuta mombe mungu atakupa. We ni free man. Sani mchawa fichi nyota. Hapasi juta ukikosa muda bado. Hongeza judi, fanya kazi, don't lose hope. You got a strong heart. Yes, I see that. Umaskini worldwide. You better fight that.
Mama, umenifanya niwe mistar. Nijue pingi chini jua. Umenilea toka mtoto. Umenivumilia nimekuwa.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupe shukrani ya mateke.
Mama,
siku inacheni nigeke.
Mama, thanks for your help. Dear Allah, bless my mama kwa kila state. Mama asante, you keep me safe. Miezi tisa niko tumboni, I realize myself. Mama, umenifunza respecti. And I see the success. I was feed on a blessing. Mama, I sleep on your blessing. Ache ni kusifu on my versing. Shukrani kwa kunizaa. Na umenifunza kuongea. Asante umenilea. Yani toka na tamba, hadi leo natembea. Mama, umenifunza kuforgive and you say girls are always lying. Mama, we sema we live and we die. So I believe and I keep on trying.
Mama,
umenifanya niwe mistar. Nijue pingi chini ya jua.
Umenilea toka mtoto. Umenivumilia nimekuwa.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama,
siwezi kulia kucheke. Sikupe shukrani ya mateke.
Mama,
siku inacheni nigeke.
She said it. Hey, sana sija future night night. Sima saiwe jono sudu shuka. Tafuta mombe mungu atakupa. We ni free man. Sani mchawa fichi nyota.
Ache ni kusifu on my versing. Shukrani kwa kunizaa. Na umenifunza kuongea. Asante umenilea. Yani toka na tamba, hadi leo natembea.
Mama,
umenifanya niwe mistar. Nijue pingi chini ya jua.
Umenilea toka mtoto. Umenivumilia nimekuwa.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupe shukrani ya mateke.
Mama,
siku inacheni nideke.
Mama,
umenifanya niwe mistar. Nijue pingi chini ya jua.
Umenilea toka mtoto. Umenivumilia nimekuwa.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupe shukrani ya mateke.
Mama,
siku inacheni nideke.
Gonga
Kwanza Records.
Make motion.